no baraka ni kuchunge ntujisumbua wejichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napokona
Okay.
Weo tali mtunze siri zangu watankiwa sina Wanivumilia na kuamini nitapata Tafazali linde roho yangu cha kukupa sina Tina na kupia hakia Mungu sitokwacha
Kama ukinipenda sana
Taringara wewe taringara